low, in low.
Here's another one.
In low, in low.
Touch,
in low,
touch, touch.
In low. Daji nene pesa sa kibonge. Raha unazoni pa kwa nini nikonde. Walai, acha wone donge. Navyo penana hatuna mawende. Penzi unalo nipa la kisurutani. Kuna muda na isi niko peponi. Kumbe niko duniani. Waniparazi na zozidi kifani. Na kupandisha dau kuanzia leo. Kubwa nalo nipa kamala kwenye video. Bonge la toto, sio kimeo. Ukinita naitika jana na leo my love. Atupangani kama fungu ya nyanya. Mimi na baby wangu tunapendana. Lil love tuna mambo ya drama. Hadi tunaanza fanana. Ilo,
ilo, ilo.
Tumezama kabisa.
Ilo, ilo. Tumezama kabisa. Ilo, ilo. Tumezama kabisa. Ilo.
Crazy, give me two, I give you two. Anything I'm ready. Sounds amazing. You have my baby. Look at me and look at you. See how we made it. Well, you made it bamba. We moja ya kona. You gonna kill me slowly. Sina aja ya kudanga. Mapenzi ya kitango. Na nipa na enjoy. Na kupandisha down. Kuanzia leo. Kubana lo nipa kamala kwenye video. Bonge la toto. Sio kimeo. Ukinita naitika jana na leo my love. Atupangani kama fungu ya nyanya. Mimi na baby wangu tunapendana. Lil love tuna mambo ya drama. Hadi tunaanza fanana. Ilo,
ilo, ilo. Tumezama kabisa. Ilo, ilo. Tumezama kabisa. Ilo, ilo. Tumezama kabisa. Ilo.
Tumezama kabisa. Tumezama kabisa. Tumezama kabisa.